kumanya mokamanja gala kumanya nyimbye nyimba nyingi museno nyimba zinyize viwundu kumitima jabantu naye muluno nine sala nazuku senga nine nyota sebo mokama nakusaba nti bolimpe motoka ngambumula uze motoka nyinjera tewalinjawulo navuge soke yokubiri eyokusatu nkyetaaga olabika osinga emotoka seba mukama mukulu yobo endogoyi ze zagenda yobu abaana be bagenda yalina ensongo kukuvuma naye teyakikola alabika yalina ekyama ekisinga abaana ku mulembe guno ofiira omwana yesu omwegaana erisaba muwa feeza naye yamugaana nayamani yamuwa zaabu erisa yamugaana ku mulembe guno bakuwa zaabu yesu omwegaana alabika yalina ekyama ekisinga feeza netulokoka mumotoka sikukwetaaga kati tulokoka bugagga sikukwetaaga nali mmanyi bwogendera ndani ng'enso gimaze ndabye bangi abamenyesa emitima baba myezi viza natuuka era ndani nga nabo balinga ffe nabo bawanika emikono nga ffe wano nabo bakwetaaga nasanga musumba kimu ng'atenda ggwe nasanga musumba likoni ng'awaana ggwe ne betwegomba mu nsi eno nabo bakwetaaga muzeeyi yokaana bande mugagga ng'alina ensimbi nyingi yokaana tetumanyi gye yajja siriimu n'asasula abasawo aba buli kika era byagaana olabika osinga ensente sebo mukama njagala nkumanye mukama muli nafunye nyota njagala kumanya njagala nkumanye sebo muli nafunye nyota njagala kumanya sisitayeganye yesu bamuwa chapati laba onatunda mubiri gwe tyafuna akasimu obudde buziba nga tolina kasimu zuukuko kafunye yesu nabuuza bamalayika jewa kasimu oyo ne baddamu tubadde tugenda muwa tusanze yafuna baba bali awo nga sisitaguze ku ssande abooluganda nebaza yesu yampadde akasimu yesu aba awanika omukono ne tukuba enduulu mulindeko lwalifuna kyansalongoosa ekkanisa abooluganda munansonyiwa nze yesu nkooye oyo jeni yampayiriza sinnamuwa kasimu erengalezo muzindemu muzikubire tomasi baba bali awo nga ne sitaani akuse ku ssande natambula very smart paka wa yesu yesu ononsonyiwa nze sitaani mpolereza jeni omwana oyo yakusaba akasimu mugwe nkumi bbiri tetu alavye toka muwa sitani neto maze neto muwa kasimu na yenange mulimpuli lankoye abana babo wemba webyanga teba wana kwe aje wange ne mwana mutima mulungi netule kaninde linyaba mutume Lucifer mandye wange ngendo kubulira mwana ye purity nange nkoye kwate jisimu
mukama njagala kumanya
kwate jisimu ekiringa etafaali nga mukama kimanyi bela nembiri ezakaweke nga yesu azimanyi oyo semija singo omufaliso okutali mukama kwate jisimu ekiringa etafaali nga mukama kimanyi njagala kumanya nafunye nyota gane mubwavu nsigala ndokoka ekikulu wafuga wewawo sirina sente naye mukama afuga nandibanga sirina motoka luli bolundifuna nandibanga sirina mwana kunsi naye ekikulu wafuga ne mubulwadde nsigala ndokoka ne mubugagga nsigala njatula nafunye nyota mpulira njagala kumanya mu njiri yote mwalimu.